Yanda joe emintaji chapanda tati habaruji studio kalangu efulfulde dimi alinyali Abdul Munio tinta emono. Sembe habaruji mede hande ni halando ardangal balde hemre ardangal dunifa hande galso geji lady Niger Taura illa wakati jipino maral demokrasi lady di enda endanan dunifa hande ku ardibe hauju. Chudi habaru region zender bi i do maju misal dufu chudi tawari do jonde ko emu en. En kala ndu fa hande ndo duro sudude en dan e sembin dinde ko wadda jonde jam caka himbe leydi Niger duro ndu fa hande ngo woni no wadda sembe to en dan leader region Agadez yewtere pindinol meden studio kala ngo hande wadan do ko indodira concours d'infraction der franciere der fulfulde ndu fa hande bi en timfodirde gatcheji hande ni wadam balde hemre ko sogeji jippini maral demokrasi do andan leydi Niger no ardi leydi di andan der wakati o duni fa hande ciudi habaruji fudu ni misali ciudi tawadi do jonde ko en to andan ni der region zender wandan ni no boytoro labi rafi duni fa hande hawra gollididde e ardibe hebe region o andan ni ko Ibrahim Malan Cillo kalo duni fa hande do inde maison de la presse zender fedde darani de ciudi habaruji region andan ni wi'i ko Zara Bukar waddi firta dengal fulfulde
de la manière dont le premier
der hala makko arano kanko gouverneur o sappani hokkobe habaruji be dum huljini nimbe hokkobe habaruji be zender ben do no nimbe non wodube ngengal der golle mudum wodi fawarde hande min kebayi do der region on to wi'a kokko habarigo hebi sadorma der gollal mudum demi din tokkiti hedade fa hande gandume wadi ko hokkobe habaruji wonbe jonde koy mum be ngattataake der golleji goddi wode jidam mohani noddude nimbe fu e singude labi kwattawe min kebi habaruji gam golleji kewdi ngatte to sudu governorado ndeneno e governoro e joinde labi kwattawe hokkobe habaruji wombe jonde koymu e be gomnanti kambe radioji gure ladde ben kebi habaruji
turte regional
sodore endan ni e sembin dinde duni fa handen ko wadda jonde jam lobbere duni fa handen caka himbe leydi Niger dum woni durwogo ardibe hawju region Agadez lamibe tubal e jowurobe region endan ni tawra wakati fu durwogo duni fa handen e wadude sembe ga himbe be endan ni no e wadude yilaru firtude ko e himbe fudu ni misali lamibe tubal e jowurobe no he feccididde himbe duni fa handen region yiji redu leydi Niger dito andal mu endo majun nani ko Abubakar Yusuf ka lodo inde lamido kelaway anaf tafidin dat wi ido majun ko Habiba Ahmed wadi firta dengal fulfulde
namugudi ma Allah tunda ana
Allah yettama nimbe no gondi no joddodi e famrude no noddondira du konda e batuji fu amma ko bursulude nimbe hande kan woni biddan bonda ku tawangu hedde sengoje din fu misali nguikaji potori gonadi no wade dei lamdo yettama potal no tawa der region Agadez fei filla chada kullen terejo ko halamu wona no wadde dun to amin idun wodi dama ginanda fino mo Allah wadi sai nimbe elamo kanko wa hisinde dun e kano gadol burtaki ma wadde olko watta ko fi on hebane mosola wodi ko hani du woni dun sembin dina hartotolo den diragu don dun wartire yerno din andirano den gam portal e jonde jam kan woni hunde fu
Gouverneur région di fa duni fa handen no tawra yilaru yewtinaade no duni fa handen no dungu hikka gu enden timminiri e ko heba duni fa handen der barke deme e durngol region enda nani setta der ko Ibrahim Bagadoma gouverneur région di fa enden ni wi'i ko Gidi Abdourahmane waddi firtaade ngal fulfulde
Il s'agissait de partager les
résultats. Tuntawa kenana e kalen do filla ndungu ngu e barke ko heba der departementji din fu. Halda e nimbe e no ndungu ngu timmiri nyamduji ko heba fayoto e genal durtengangal. Kam fu e challal balli nimbe hautade e nokuje to ndiyan jotto der mun den no ngontiri sigila odo fa dum heba famude to jaccere heba der mun don no e hebande dum mosola der departementji din fu. Dum yejito ko yude labi ko watta tawe golle deme ngadama no kuje badide ndiyam dan dum wallita durungol hebande dabbaji nyamdu e safareji waddedu golleji ko renata jaye e laddeji
crise de l'environnement
Der wakkati hannden o duni fa hannde muɗum fondi timminde golle gese non lural heɓoto caka duroɓe e remoɓe fa duni fa hannden yotto he ittol yonki. Hannden ni ardiɓe pelle daraniɗe duroɓe e remoɓe no he bawɗe mu'en fuu no gatta daani duni fa hannden ko watta ɗum ɗo tanake laabi laamu leydi kawjiɗi fi deme e durgol leydi Niger di enda. En kettino ko Alhaji Korto Dalla ardiɗo duni fa hannden suudu sawortoɓe région Difa o enda ni e Ibrahim Lado Moussa mo fenen daɗɗo. Bi'i ko tarnan fude Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde
waɓɓe seni kulle mumen memama sey watta catte watta hirñere to catte hirñere nde ko nan wala no waɗa ko woɗi ɗe duɓi cakitiɗɗi saabu no waɗa himɓe hewɓe no ma e nder majjum en elta ɗum ɗo konna Allah hande nde enda en teftana tawi mosola ha waɗi hakkunde remoɓeɓe e duroɓeɓe enda sat fo to ɗum ɗumin tuga kinani e dow semmilɗinde hara hokkude kibaru hakkunde himɓe e tinde nde fa woɗa ɗum heɓa ɗum sura kaɓe ko watta hakkunde remoɓe e duroɓe hitande fo
hedde duroɓe e remoɓe ɓeɓe fay goto wawuta wadde gurdam mum se ana oto no fottuno duroɓen kanana ɗowtano talki laabi ya warta mu e nonno remoɓe ɓen do no kani ɗowtanade talki kawjiɗi filla gurti nokkuje yardaluji e ko nandi e mum seni ɗum ɗon fu waɗama to fu e jiiɗa moen noon fu na heɓu nawtorade e bandu
noye waɗe duni fa handen ko ɗum sura lural caka remoɓe e duroɓe ɗum ɗuni waddi fa handen ko asawe warde alal bittiɗo enden ni ardiɓe pelle remoɓe e duroɓe kewɗe duni fa handen gaɗi hawrude mumen ton enden namaro nder commune mo karma o enden ɗum ɗuni fa handen ga heɓude laabi ɗi cura lural ngal enden nani ko maru Burayma Boukari laamiɗo duni fa handen leydi namaro ndi enden ni wi'i dow majjum ko Omar Hamma waddi firtaɗe ngal fulfulde
korobatu amin ngu woni min kawra heɓude tindidodira gam seni iri majjum no waɗe saatu fuu hakkillo fukkingo no tabitan nder leydi nimɓe du no koolodiram ko laati moƴƴere mawnde ɗum laatanto ɗum en biɗo wan joddoɗen fuu boofi dullata hakkunde mum ndegom amma ɗo nder commune amin namaro o fa nyalande hannde no wara min meeɗayi heɓde to fitina naati hakkunde duroɓe e remoɓe ko waɗi fuu hakku nde amin min tefata narral famrude woɗi du min dewlodiri min fuu min garti gotel fay nde Allah waɗi gesa goɗɗo boninanama to laamu ɗum warta gollididde e laabi laamu ɗi gonnanti joƴƴini jomum fiire sawru gacce mo waɗi amma kuugel gotel woni min gatta kam woni gollirde e ko laabi laamu mbi'ay
remoɓe maaroje duni fa hannde sokon jibirni ton enden ni gaya no tawra saɗor maji ɗiɗi raffi lumaku e duni fa hannden camol ceede maaro o enden ɗum ɗuni ko wala heɓerne non nani ko Moustapha Djibo ardiɗo remoɓe maaroje sokon ji gaya o enden ni wi'i dow majjum ko Fadel Alu waddi firtaɗe ngal fulfulde
gollal deme maaro ngal sengonga ko hikka ɗum min gaɗi tilmaaki arani kin ko watto hectare uji lasoji tati e joyi woɗi wattuɓe maaro ɓen ketti fano ɗon boytoro rafi coggu ngannimɓe Nigeria gartano no cooda maaro on e amin baako gomnanti no sooda maaro coggu mum haɗana tantara jakoƴa ñamale to nimɓe gatta maaro ma a anda fuu no gatta ɗum se a hetti sakuru maaro ɗum fuɗɗanoma no sonne ujunaji tati e keme ɗiɗi amma hannden gere no connandu ujunaji ɗiɗi e keme jeegon ndu kiloji capanɗe jeɗɗi e joyndu woɗi neɗɗo fuu connuɗo ceede ɗen ɗo fuu bawɗe gonni woni wala nde mum sakunɗo no sonneno ujunaji tati e keme nayyi warde ujunaji nayyi
ardiɓe hawju lokotoroje duni fa hannden région Tawa no keɗi gomnati yoɓa ceede duni fa hannden ɗe fedde leyɗe duniyaaru hawjine waddande lokotoroje balla hokki duni fa hannden dow fii coggu safareji e moƴƴinde loktoroje ɗen nde balla ka duni fa hannden ko hitaande duuɓi ujuna ɗiɗi e laso e ɗiɗi noon ardiɓe ɓen duni fa hannden no janca duni fa hannden no ceede ɗen nden gona no joɓore to enden nder ministére mumen nani ko Moussa Boukari ardiɗo loktorojo mawɗo duni fa loktorore mawne duni fa hannden Tawa wi'i dow majjum ko Habiba Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde
nous lançons un appel
miɗen gatta dande e sembe leydi gam heɓa yoɓa ceede ko ceekol ko himɓe yoɓana gam seeke wakkati wonno rima nde enda saabu loctoror Tawa commune nde enɗan kan tan woni heɓayi loctoroji koriɗe fuu keeɓi ɗum ɗu konɗan hono walloɓe ka en goni no kokka ceeɗe ɗen endan himɓe ɓen hokkiteɗe dara kina darde hono coodol safareji ko waɗano himɓe nawtori ɗum ko duuɓinaɗiɗi e nogayi e ɗiɗi ɗum waɗi komiɗen nodda yaade gouvernement yawna hokkutudde ceeɗe ɗe enɗan gam batte Allah e himɓe wuuroɓe
kay no jita hakke mudum en
population puisse être dans leur droit.
Leru de samur mo alla yari duni fahanden duro tefude takubahi wadote do andan ledi ni jartun duni fahanden tonder hubere agades duro go andan wadote sir on duni fahanden no hore mudun no don no hire duni fahanden no wodiri de region yiji redu ledi Niger fu difa asawe o andan ni nay lewru novembre du andan ni dun fuddi duro ittudirde gansubade duni fahanden duro wambe do inde region difa o andan nani ko Hassan Fanta Gana kawjido golle fedde duro be region difa de andan ni wi'i ko gidi Abdourahman waddi firtaade ngal fulfulde
don tawa kana tefude durwobe ko yata to pilaki labi dum min mu yaydu noddude durwobe difa ngingimi e boso dun sabi ko min cendi dum wadde chefenay hollude ardibe pelle kawjide filla durwobe ko departementaji din ko durwono yoobe do inde region gam wawtu gonde ni ardibe pelle be gardi e durwobe mudum ko kabay wittade to cubaki dum e be gartira dum hala den non be gattondire fottude fayotade alarba o gam cubaki durwobe ko yata do inde region fuddata kena joy lewrundu yaade jeetati mudum durwobe laso ngattete potta wodi min yami enimbe du dum wadira der hakkillo fukkingo Allah hokka sa'a kebbe fu
windobe dewte do andan ni leedi Niger dimam eno hebe daadi Rahinatu Bori suka ummatore dunen faanden mo windi dewtere mudum dewtere indirane Lorfeline ou bien der Francire attimujo der fulfulde wari duni faanden be daade e windobe dewte do andan leedi Niger mawne nay lewru novembre du andan ni o wadi batu hollude himbe dewtere makko de andan nani ko o famtini do ko sabi o windi dewtere makko de andan ko Ismaël Amadou waddi firtaade ngal fulfulde.
Je suis Rahinatu Bori Issoufou.
Inde an Rahinatu Bori Issoufou. Mi windi dewtere indirande attimi. Attimi o dukonda ni non gonga on tawal der dewtere de en bitel haadi lati ka wono gollo der baade amin badi duubi e duubi ni endan do tanjimi ko lati atimi gammi horam lati ka atimi sebi wi non gam wakkati go inna an dilli yehi jande accidi ka gollo o kanyon ko jogi kam nden dun do woni mana atimi endan ko turmi bindi dewtere de endan haadi bi atimi on endam
s'appelle haadi voilà.
Concours d'infraction na bien cumul de infraction der Francire der fulfulde dun fahanden bien timfo dirgol gatcheji dun dun fahanden no gatcheji non gattedi e lawol gotol nane gatcheji dinaddo goto na jam are hawrata wada no jokko dirde yaade timfo dirgol gatcheji di dun fahanden no ko jukke non neddo nyaama kasu yeso sudu kiide leydi Niger di anda en kettino yewtere atta her lima agak kitutodo mawdo non mo yewtidi dun fa hande e bandimi Anissé Karim ko waddi firtaade ngal fulfulde
dum won tefondirgol gatcheji
le concours d'infraction
tefondirde gatcheji wonana do lawol goto tawe gatcheji kewdi wadama der mudum tawe du kono himbe wotube nane goto kanyum won ko waddi dum tawe ni hakkude gatcheji gadi enda sariya wadaka jukko wadaka hakkude mudum en
sinuji foti gadol gatcheji di wodi
understand
wodi sinuji didi go kay ginandam lato jomun joni wi e hitanaka gatche mo wanno on fa hebi wadi gatche goddo kasem beedi dum wonno lawol goto go lawde ngol du kan woni ele wakkati goto on jomun wad gatcheji kewdi tokko
de noy woni no di gatcheji waawi sifirede
le concours d'infraction se présente
la bi di kany woni ko dum do kon dan wodi no wodi kawrol gatcheji din endan ngadi gonga ko fama tawi jo neddo endan kanko goto wadi gatcheji kewdi tokkondurdi do lawol goto gol endan illa gatche ba goto jukka kadum misali kam woni joni wi e jomu nyandal tider wujji atalata on do kon dan jomu wari goddo hono timfo durgol gatcheji nonni to no wodi kon faanden lawol kawrol gatcheji kam wonno tawi gatche goto wada hawri kulle kewdi der mun do lawol sariya
sel plusieurs infractions
tefandirol gatcheji di noy jukirte
pour ce qui est de régime juridique
sel ndari do lawol sariya leedi men Niger dato mudu chapande joy sel gatcheji ngari kewi don jomu fu jukongo burgo semengo enda kanyum woni ko hojete kawon joni neddo goto o wi o wujji chagal mudu o wari goddo hono jukongo mbardo goddo kanyum woni ko jukketi wala wi e ke gatche fu gadaade jukongo mudum waran non jukongo burgo semengo kawon ko tekete do jom nden hatta ki todo hala wiya a wadi gatche man awadi gatche manejo ko tabitila
la peine on applique la peine la plus forte
bandiraɓe tinaniɓe habaruji ɗo kokkol habaruji ɗin timmata.